mandithathe eli thuba lokubulisa nonke namhlanje egameni likaYesu Kristu. Idingathanda ukuqala ixesha lethu namhlanje ngevesi. Ivesi enye ebalulekileyo, enye ebalulekileyo kusasa. Le yimini, ithi encwadi yendumiso 1:18-24, le yimini ayenzileyo uYehova. Masixhobe sivuye ngayo. Le yimini ayenzileyo uYehova. Nangona sikwi-lockdown, uThixo akamangaliswa kwi-lockdown yethu. Usafuna ukufeza intando yakhe ebomini bethu. Usafuna ukusindisa aboni. Usafuna ukusebenzisa ubomi bethu njengobomi bukaPaulos. Siqhubekeke kusasa encwadini yokuqala kaTimothy. Ndinimeme ukukhile nam encwadini yokuqala kaTimothy isahluko sesibini. Kwaye nangona sikwi-lockdown sinomsebenzi wokufeza, sifuna ukulandela intando kaThixo ngobomi bethu. Sibone ixesha elidlulayo senza ntoni kwi-lockdown. Kwaye ndininike umsebenzi wasekhaya. Ndininike into yokwenza. Kwaye akufuneki sibe secaweni ukufeza intando yakhe. UThixo osezulwini ufikeleleka kuthi nanini na noba na ndawoni. Ingaba ubusenza umsebenzi wasekhaya? Kumele senza ntoni? Kumele logama sikwi-lockdown, kumele sonke sithandazela uThixo osezulwini afikeleleka kuthi kwaye aphendule imithandazo yabantu abakholwayo. Kumele sithandazele, kumele sithandaze, kumele sithandazela ntoni? Abantu abalahlekayo, abantu abalahlekayo nabakhokheli bethu. Kumele sithandazele abantu bonke kuba uThixo usafuna, usafuna ukusindisa bonke, usafuna ukuba bonke basindiswe, bonke bafikelele ekuyazini inyaniso. UThixo usafuna ukusebenzisa ubomi bethu njengobomi bukaPaulos. Icebo lakhe aliyekanga bazalwana, aliyekanga baphulaphuli. So sithandazela abantu abalahlekayo, sithandazela abakhokheli. Ndininike amagama amahlanu. Kumele siqhubekeke emthandazweni for abakhokheli bethu. One, umongameli wethu uCyril Ramaphosa. Two, uDr. Zwelini Mkhize, Minister of Home Affairs up eMzansi. Three, Miss Sindiswa Ngomba, she's the Minister of Home Affairs for PE. The fourth person, Tsonono Buyei, he is the mayor up eBay. Dr. Pekishi Mtono Naledi, and he is Home Affairs. He is the Director of Home Affairs up eBay. So sithandazela abakhokheli bethu. Kufuneka sikhumbule uThixo osezulwini usafuna ukufeza intando yakhe apha ehlabathini. Kwaye evesini 4 esahlukweni 2 ithi honga yena bangasindiswa bonke abantu bafikelele ekuyazini inyaniso. So siqhubekeke kusasa, siqhubekeke esahlukweni sesibini, siqhubekeka ukufunda kwesi sahluko. Kodwa kuqala ndingathanda ukunikhumbuza ngenjongo yale ncwadi. Ngenjongo yale ncwadi kufuneka sichine entlokweni injongo yale ncwadi logama sifunde le ncwadi. Kwaye esahlukweni sesithathu, esahlukweni 3 ivesi 14 ukuyo kwe-15, ezazi ivesi zisifundisa, zisibonisa injongo yale ncwadi. UPaulos wabhala ezi zinto ndizibalela kuwe, ndithembe ukuba ndiye kuza kuwe kamsinya. Ukuba ke ndide ndalibala ndikubalele ukuze wazi ukuba kumelwe kukuthiwana na ukuhanjwa endlwini kaThixo. Kukuthiwana na ukuhanjwa endlini kaThixo, yona ilibandla likaThixo ophilileyo, intsika nesiseko sayo inyaniso. Abantu bazosindiswa, abantu bazofikelela ekuyazini ngechawa. Le ncwadi iyasifundisa njengebomi bukaTimothy. Phantsi kweminyaka yi-2000 eyidlulileyo ngokuya uPaulos waqhuki ukuThixo ukubala phantsi la mazwi. Le ncwadi iyasifundisa ukuziphatha echaweni. Kwaye thina nanamhlanje ngo-2020 nakwi-lockdown kufuneka sizichine entlokweni ezi zinto. Okanye sizotshintsha ikhosi yethu, sizotshintsha indlela yethu. Kwaye thina kufuneka sikhumbule asikwazi ukutshintsha ikhosi yethu okanye indlela yethu kuba ichawa ayiyo yethu. Ichawa yeyikaYesu Kristu, ayiyo yam, ayiyo yakho. Ichawa yeyikaYesu Kristu. Kufuneka siqhubeke kufunda ukuziphatha echaweni. Namhlanje sizofunda ngento ebalulekileyo, ngendima andazi ukuba uyalazi eligama indima kodwa sizofuna ngendima echawini indima okanye izikhundla kuko indima echawini indima zazidalwe nguThixo indima zazinikwe nguThixo asikwazi ukutshintsha indima kwaye kutheni zibalulekile indima zibalulekile kuba ngaphakathi kwayo uzofumana ulonwabo olukhulu kufuneka uqonde indima yakho kufuneka uqonde isikhundla sakho kufuneka udlale endaweni yakho into yokuqala ukuba ungakhile nam esahlukweni sesibini ivesi yesibozo ivesi 8 esahlukweni 2 ivesi 8 uzofuna ngendima yokuqala ndizoqala namadoda kwa ithi ibhayibhile apha evesini 8 ngoko dinga underline phawula ebhayibhileni yakho dinga angathandaza bani amadoda kuzo zonke indawo ephakamise izandla ezingcwele engenangqumbo engenathandabuzo so besifuna ukuleva ekipheleleyo ukuba sidinga ukuqhubekeka emthandazweni kwaye apha sifuna ukuba amadoda kumele akhokhela usapho lwabo emthandazweni amadoda kumele akhokhele ichawa yabo emthandazweni indima yendoda bazalwana kukukhokhela bala phansi ikhumbulani indima yendoda kukukhokhela emthandazweni thatha ngumsebenzi wakho ukukhokhela usapho lwakho emthandazweni thatha ngumsebenzi wakho ukukhokhela ibandla lakho emthandazweni upaulus wayebalela utimothi angathandaza amadoda kuzo zonke indawo ephakamise izandla ezingcwele sinezandla ezingcwele ngobabalo lukathixo ngokukholwe kwichebo likathixo singabantu abangcwele ngoku kwaye asingabantu abananqumbo asingabantu abanathandabuza siqiniseka ngekhamba lethu siqiniseka ngemeko yethu sithandazele ngezandla ezingcwele kwaye amadoda kumele akhokhele usapho lwabo emthandazweni ndininika umsebenzi wasekhaya ukuba usapho lwakho belungayenzi umsebenzi wasekhaya kule veki phelayo mandikuxelela into ingxaki nguwe thatha ingxaki ndim ukuba usapho lwam alufezi intando yakhe emthandazweni ingxaki ndim kuba ndingumkhokeli angathandaza amadoda oomama abaninzi bathatha indima yendoda ekhaya kuba indoda yatshona so oomama baphakama kodwa mandikukhumbula into uThixo uzimisela indima uyalata indima ubuntu busoloko bunengxaki ukulandela ingcebo lakhe ngenxa isono kodwa mandikuxelela into namhlanje uThixo wadala indima kwaye indima zikaThixo zibalulekile kwaye zilungile bala phansi le nto ikhumbulane le nto indima zikaThixo zilungile ukuba ulandele indima zikaThixo indima zikaThixo zizokukhaphela kuxolo indima zikaThixo zizokukhokhela kuthando nokuvuyo njalo njalo kodwa indima zehlabathi zizokukhokhela kwizinto ezibidisayo eziyoyikekayo indima zehlabathi zizokukhokhela kwingqwabangqwaba jonga abantu ehlabathini bane-gender confusion banezinto ezingalunganga ezininzi kutheni kuba baphuhlisa indima ezintsha baphuhlisa izikhundlo ezintsha abalandela icebo likaThixo sudele indima yakho indima yakho yadalwa nguThixo kwaye ngaphakathi kwayo uzofumana ulonwabo olukhulu inoba ucinge ayi ndingumama ndihlale endlwini kuba abantwana abanothata okanye unguthata kwaye abantwana bakho abanomama sisizathu esinkulu sokungena echaweni sidingana ngakumbi abantwana abanothata abantwana abano mama. Bafunyanwa api imizekelo yabo. Yokulandela. Ekhaweni yabo. Kuko abantu abano tiko. Abaphakamisa ezandleni ezingcwele enkonzweni. Abakhokheli kuba amadoda ngamakhokheli. Indima yendoda kukukhokhela. Khumbula le ncwadi iyasifundisa ukuziphatha aphi? Ecaweni. Kodwa mamelani, ikhumbulani into. Ezi zindima ecaweni kwaye siyiqhawa. Siyiqhawa ngaphakathi kwinkonzo. Sisayiqhawa ngaphandle kwisakhiwo. Nangona sikwi-lockdown. Siyiqhawa. Iqhawa yabantu bakaThixo. Ezi zindima for bomi bakho. Not enkonzweni nje. Kodwa ebomini. Ekhaya. Indima yendoda kukukhokhela ecaweni. Kukukhokhela elusapweni. Emthandazweni. Indima yomfazi. Bala phansi lento. Evesini 9. Indima yomfazi. Evesini 9 ithi iBhayibhile. Kwangokunjalo mabati nabafazi. Underline. Paula. Nabafazi banxiba ingubo ezifanelekileyo. Benentloni, benesidima ingaba kukuphotha inwele yokuqhikywa kwegolide neperile. Nesambato esixabiso elinkulu. Evesini 10, mabathi ngokufanele abafazi abathi bahlonele uThixo bavathe imisebenzi elungileyo. So ithi ngesiNgesi apha, adorn themselves in modesty. Kwaye enyanisweni levesi, hawufunda ngokukhawuleza inoba uzocinga ithethe ngempahla. Ithethe ngezinto ezingaphandle. Kodwa mandikuxelele into. Ithethe ngezinto ezingaphakathi. Ngelishwa, most abafazi baxakekile kakhulu. Bakhathala kakhulu kwizinto ezingaphandle. Bakhathala kakhulu inwele. Bavumela ukuchitha imali eninzi inwele. Nempahla. Nzipho. Bachithe ixesha elininzi ukuzilungiselela ngaphandle. Kodwa mama, enyanisweni uchithe ixesha elifanayo kwilizwi likaThixo. Ingaba ukhathalela kakhulu ngelook yakho kunophefumlo wakho? Le vesi ithethe ngomntu ongaphakathi. Banendima ezihlukileyo. Indima yomfazi kukuzinxiba ezifanelekileyo. Kukuzinxiba ezifanelekileyo. Mabathe ngokufanele abafazi abathi bahlonele uThixo bavathe imisebenzi elungileyo. Xa unxiba ngendlela eyifanelekileyo, bazalwana, baphulaphuli, uzoba nemisebenzi elungileyo mama. Uzoba nemisebenzi elungileyo bafazi. Yintoni imisebenzi eyilungileyo ekumele yenziwe yabafazi? Imandikuxela zihlukile kunemisebenzi yendoda. Evesini 11. Umfazi kumele afunde. Evesini 11 ithi, umfazi ezolile, makafunde. Makafunde. Xa umfazi uyafunda, ngelishwa amaxesha amaninzi, bayaphakama, bayazama ukufundisa. Tata. Kodwa, sifunde evesini 12, ezi vesi zisifundise ngezinto ekungakumele yenziwe ngabafazi. Awufunde, ufumane into. Ufumana ulwazi, ufumana inyaniso. Kodwa ulwazi ngaphandle kwizenzo ingenanto yanto. Zirubbish. Sithi ngesi knowledge without action is useless. So xa umfazi uyafunda, kumele yenza ntoni? Kumele ibe yindlela ukuze angasebenzisi ulwazi. Evesini 15, mamelani levesi. Noko ke wosindiswa ngokuzala. Evesini 13, kwakhona masifunde lento kuba uzofunda ngento. Uzofunda ngokulo luka Eva. Kwaye ukulo luka Eva laluzisi intloni kumfazi kakhulu. Ueva wayeqatwa kuqala nguSathana kwaye uThixo wenze into emangalisayo. UThixo sezilwini wayenza indlela ukubuyisela isidima kumfazi. Kokumnika ithuba lokwenza into. Kokubeleka abantwana. Kokukhulisa abantwana. Kuba kwabunjwa uAdam kuqala. Kwadula ke ukubunjwa uEva. Kananjala akulukhulwanga uAdam. Ukulukhuhlwe umfazi. Woba sekuqitheni. Noko ke Noko ke usindiswa ngokuzala ukuba bathe beme elukholweni naseluthandweni nasebungcwaliseni benisedima. Bafazana, indlela yomfazi ukusebenzisa ulwazi kumele ufunde kwaye uzofumana ulwazi. Indlela yomfazi ukusebenzisa ulwazi lwakhe afundisa abantwana bakhe. Afundisa abantwana bakhe, not amadoda. Not amadoda. Umfazi unomsebenzi omkhulu obalulekileyo nabantwana bakhe. Kwaye uzosebenzisa ulwazi lwakhe ukufundisa abantwana bakhe. Hayi nabo nje, kodwa nokufundisa nabanye abafazana ecaweni. Ite encwadini kaTimothi, esahlukweni 2:3, ukuba abafazi abakhulu kwangokunjalo babe nesimilo esibafaneleyo, bangabe bangakholi, bangazilahleli kwibayini eninzi, bafundise okuhle ukuze bayala abafazana ukuba babe nesidima, bawathande amadoda abo, babathande abantwana babo, babe nesidima, babe nyulu, basebenzi ezindlwini zabo, babe nokulunga, bawathobela awabo amadoda ukuze ilizwi likaThixo linganyeliswe, ukuze ilizwi likaThixo linganyeliswe. Ukuzinxiba ezifanelekileyo mama nabafazana kukufundisa abantwana nabafazana ecaweni yakho. Ukuba abafazana ecaweni yakho abakwazi ukuziphatha, uyayazi into, ingxaki nguwe, ingxaki ngabafazi. Kumele ufundise abantwana nabafazana, not amadoda. Kwakhona evesini 12 kuye ku-13 ezi vesi zisifundise ngezinto ekungamele yenzwe ngabafazi. Umfazi akumele afundise indoda. Unomsebenzi omkhulu mama, unomsebenzi omkhulu mfazana, omkhulu nabantwana nabafazana. Abantu bathanda ukutshintsha, ubuntu busoloko bunengxaki kulandela ingcebo lakhe ngenxa isono. Kodwa khumbula uThixo wadala indima kwaye iindima zakhe zilungile. Sudele indima yakho kwaye ngaphakathi kwayo uzofumana ulonwabo olunkulu. Uzofumana ulonwabo olunkulu. Indoda indima yayo iyakhokhela, yenziwe ukukhokhela. Umfazi onoThixo uzozibeka phansi kwigunya lakhe. Kwenye indawo ithi iBhayibhile, ninabafazi walulameleni awenu amadoda njengoko kufanele abasenkosini. Mama, umfazana kufuneka uqondisise ukukholwa kwichebo likaThixo. Suphuhlise ichebo lakho. Inoba akothathe endlini yolondo, udinga ukuqiniseka ukuba abantwana bakho basecaweni. Nyanzela abantwana bakho ukungena enkonzweni. Ungumama, ungumakhulu, bahlala phansi kwirufu yakho, kumele bangene enkonzweni. Abantwana bakho akumele banethuba lokukhetha. Ukuba bahlala phansi kwirufu yakho, ngumsebenzi wakho ukuqiniseka ukuba basecaweni ukuze bangafunde indimo zikaThixo. Baphulaphula, iBhayibhile ayithethi ngezi zindima ixesha elinye nje. Kodwa ungazifumana phantsi kwincwadi zonke. Zibalulekile kakhulu. Indima yomfazi kukuzinxiba ezifanelekileyo. Ukuzinxiba ezifanelekileyo kunento yonke, ukubona nomntu ongaphakathi. Indima yendoda kukukhokhela. Khumbula, sifunde ngokuziphatha ecaweni xa sifunde le ncwadi. Ezi zindima azenziwanga ngabantu abangakholwayo, zenziwe ngamadoda kaThixo, zenziwe ngabafazi kaThixo. Ukuba akunaThixo njengoThixo wakho, awuzokwazi ukufeza intando yakhe. Awuzofuni ukufeza intando yakhe. Kodwa thina njengabantu abakholwayo, njengabantu abanoThixo yinyaniso, njengoThixo wethu, sifuna ukufeza intando yakhe. Ingaba uyayifuna intando yakhe? Zichikile kusasa. Ingaba enyanisweni uyifuna intando yakhe? Ingaba uqinisekile ukuba ungumthwana wakhe? Ingaba uyayifuna intando yakhe? Abantu abakholwayo bafune intando kaThixo, bafuna ukulandela uyilo okanye ichebo lakhe. Thina siqondisisa ukholo kwindima kwichebo likaThixo. Indima zikaThixo zilungile. Indima yakho yadalwa nguThixo kwaye ngaphakathi kwayo uzofumana ulonwabo olukhulu. UThixo afuna siphile novuyo, afuna ukuba abantwana bakhe nangona sikwi-lockdown, afuna siphile novuyo, noyolo, noxholo, afuna sibe ngabantu abanomtsalana ngozuko nobeko lwakhe. Ukuze angasindisa abone, azotsala abantu kwicala lakhe ngobubele bakhe, ngeziqhamo zethu. Ingaba uyayifuna intando yakhe?